Nipe tena na tena, umekucha. Yo, ndoto zao ni kama jizi kimwagika zizoleki, nyimbo zao zieleweki. Tuna keep it real au wanazidi kufeki, sleki na kufateki. Uchungu na huzuni zote zinawarudia, kimbia kufika wejua sikutangulia. Mama alishasema mazuri itaki haraka wetulia. Hata wakibana mulana tabarikia, sifa zangu na mwachia. Sisikia la mkuu sio majabu wakilia. Na watu mishika nare kanyuga makuti pela. Nipe kick na snare manyanguke alku. Hii ni ya machizi ya isi usifuake masela. Umoja ni unguvu shida hela. Fuatu pepo wa mushike bendera. Aresiwe tembeza.
Natembeza mchizi bendera inapepea. Mlingoti imara daima itaenea. Neno ifeli injili kujionea. Ukweli kubainika kiyama kujiletea. Malipo ni hapa uzuri na kutendea. Sileti dhihaka binadamu na kutetea. Maovu sihamu ya pungojea. Kukuka siwezi mzizi kumea. Mibaba mlezi upuzi sitangojea. Wengine ni nyoka mbali sogea. Sumu za macho dege pokea. Kinywa kichunge pia. Usije potea na utamu wa kugugia. Zana za ladha zimeingia utamu ni sumu pia.
Meniko vile vile chisi sijabadilika lila. Alama kwa macho tazama na sura pia. Utani sina hata wakini kieukia. Jua sira bahati kono na mkasirikia. Ifani ni moto na weze chomeka pia. Na vidole za kutano kashindwa kushikilia. Kisama sana kabla kukembelea. Hizi mambo minasema na tena nazirudia. Elimu mita kabla kwanza kuimba kuonekana mita. Wanamini pesa ati pesa hela. Na kumbia mtizi wangu siamini huyo msela. Check mtizi wangu nisha shika bendera. Matumina kukupendo hata kawa na nikera. Ama vipi RIC wacha moto wake. Tetane ni mafumba hip hop hip hop hip hop hip hop hip hop.
Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Na check one, two, kama kawa siyeza stop. Crystal back then kakashi pela. This crazy time na briefcase kwenye machela. Kama ni time, ni time, unapaa hera. Uwe na dance, oxygen, siya mahela. Free ku rise, neno free kwenye mahewa. Uhai milele, furatele, bora kupewa. Ni wengi machizi kwenye majela. Wanilifu usikize wala sitera. Uongozi wa mola kama Mandela. Respect, emperor, majesty, gisela. Freedom your mind, the mwanzo agenda. Rising sun, kweli eneza. Speed my rhymes, intellectual, tukitengeza. Confusionalize, munazopenda. The mwanzo tunakonda, watu real, sio pretender. Ukweli, tunatebeza. Respect, onyesha kama kawa. Molana prayers, kwake, zita, kata my pressure.
Keep it real, kama unapenda hip hop. Tuko na mshikaji wangu ile mbaya.
Keeping it real, kama mbaya basi washa fire. Ni J.U.D.G. ina R.I.C. mambo mbaya.
Keep it real, kama unapenda hip hop. Tuko na mshikaji wangu ile mbaya.
Keeping it real, kama mbaya basi washa fire. Ni J.U.D.G. ina R.I.C. mambo mbaya.
Keep it real, kama unapenda hip hop. Tuko na mshikaji wangu ile mbaya.
Baby keeping it real, kama mbaya basi washa fire. J.U.D.G. ina R.I.C. mambo mbaya.
Baby keeping it real, kama unapenda hip hop. Tuko na mshikaji wangu ile mbaya.
Baby keeping it real, kama mbaya basi washa fire. J.U.D.G. ina R.I.C. mambo mbaya.